أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آتي وزا الله سبحانه وتعالى يتتم رمضان ثم ذكر السورة في سورة لقمان يتسيب يتسمى القرآن يتسدك يتسال التراويح يتسيب الله بسلام بالنفي يتقول أن مكلا يميرم يميرون جي يميجي لي سأل الله سبحانه وتعالى كيزي أتبي بابي bituyiseeko ng'abantu tumusaba Allah atusonyiwe. Tugenda kutandika suratu sajida. Sajida, suratu sajida, esuula eno batugamba Imamu al-Bukhari mu hadisi yatunyumiza nga ajijja ku Abi Huraira قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل كما كورو نغاتيجيزا سورة السجدة ونكرو الجمعة وسورة الصبح يسمى نغانيو مكسازا كسورة السجدة نسورة هل أتى على الإنسان عند مسلم السورة زبيري النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني كسورة الفجر جمعة جساع زمرك يسوقا غني عند رجول ياونغ جساع زمرك يوكبير وانا واتو أبغى ربو بتشكرني هري مسجد النبوي المدينة unakule jume surezo wovoteze wawuli langa wa imamu kusoratu lfajiri baso me surezo atukama mahadisi ndaranti kana nabiyu sallallahu wa sallama la yanamu hata yakraa yali ingate yebaka ukuja konga mazo kusoma alif la mim tanzilu sajida surezo jibaita sajida ati watabaraka aladhi biyadihi ilmulku na yonga ajisoma nnyo ebintu ebyo babitubuulira oba oli awo abamu ku ffe basobola okubiteeka mu nkola. Ebintu bino oluusi tubisoma nga abasaaga, naye nga filhakiika mulimu abasobola okubissa muki mu nkola. Ate nze abisomye oluusi ne binnema. Nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam babuuza mukyala we n'agamba basahaba, yabagamba nti nabbi kana khulquhu alquran, empisa ye quran yetambula. Iyo yali asobola okukola olumusti buli kintu ekiri mu quran. Nze ate kisinza kusobola oba gwoba omulala? Nina mukwano gwange yangamba nti nze seeka nkubuulye nti mubitampitako ye solati dduha, nangamba okujjako omwaka guno empiseeko emirundi ng'etaano. Gwelo hizo jira bandi kintu kikulu baji salad bakaka sana mu mfana omara ko mwaka twiki haji fat salatu dhuha yenga bajjo ndi mwaka guliyo gwedde kaka sira ni kimse kimu lingita arenga msajja mugaga yevuga nanga ndi ne neno jisali de wali ku muziki tigwe wali bulamu yinkwatidde debo msajja ateye jayise mu dduha. Fituinenge je tuzingize eno busilamu buzingirize eno mutarawehi dabadoli wapo mtukidde mu dduha. Sheikh Abdurrahman muhaji sala sija ku masjid sala nira umusilamu watulese aligaro kujja maso ga Allah kumaka mulamba ya sala ga dduha zizimuku swala nabizi yalamira basahaba yeyo yekwata kale ffe tubibasomera ate implementation netulema ate mwana tumule mubikola fenye tufunira amabega wamu kubasomesa waliwo addewo omukwano gwange muza mumumanyi sheikhu yajja ngaomugenyi omukulu ali ku mukolo gwaffe bamwita Yahya Kyabangi ayina essomero nno bannange eddungi kyasa kitona amanyiyo liri gangu buli obusaabala musajja yo muvubuka mutu musiraamu alina imaani ambuuziza ekibuuzo naawe oyinza okkibuuza seega nti batugamba nti bw'osiba Ramadan n'ogattako sitati obanga asiibye omwaka si bwe kiri naye ate fa abasiiba olwokuna ne mande n'ennaku esatu mu buli mwezi ayamu bi wulira abantu gye bali nze sizisiiba sitati nagimazeeko ku lwokuna ninda lwe banaalanga Ramadan yaddi temufaanana nange bwe ntunuulira mbeera zammwe ndaba siziwananga kyekanyi tulinda Ramadan yaddi balanze tuddemu tusiibe sihaji saaka siwikiri abuuza tusiibe mande tusiibe olwokuna n'ennaku ssatu mu buli mwezi ayamul bid ate awo tetusiibira bwereere kuba omwaka gukoze eki omwaka guweddeko guweredeko mu sitati na Ramadan ennaku bisatu mu nkaaga tetusiibira bwereere basiraamu Zakariya wallahi oli mumanyi omuntu aba agamba nti simanyi aba mumanyi kizibu nnyo omuntu kwekakasako nti simanyi oba mumanyi logiki agikozeseza gwolaba otya alekeyo okusiiba asiibe Ramadan na sitati omwaka gwe gukutuke asiibe aja agaye nti bo baziyita beeza olwokubeera nti ekigambo biidu omuganda tasobola kyogera akinyigiriza n'akifuula beeza kunyigiriza omuganda anyigiriza ebintu ebimu radio omuganda agiyinza n'agiyita ki radio ani n'akitegeererayo ne ayamul biidu abaganda bazinyiga ne baziyita ennaku za beeza yeruwarabu bakadde baffe kakati kiri kitya omusajja asiibe oba tasiibe alabanga asiibire obwire omwaka gumaze asiibe kiwe kiri lwaki kubanga guno omwaka gwasonjodde omwaka gw'emirimu si gwe mwaka gw'obala abasomesa tusomesa nitugamba nti ogwo omwana omwaka agukoze eki agumazeeko naye nga tusomesa emyezi kumi n'ebiri tusomesa eme tusomesa emyezi mwenda oba munaana siwe kiri kakati waliwo omwaka oli gwabala nga agubala ki mu terms of education omwaka gulina emyezi gyago ate mutamuzovu yamasasula basasulamu ako myezi kumi nemeka kakati mutamuzi z'emyaka egya bulijjo size tamuzi zaki Allah zabala mu masasula oyinza okubeera nga owangadde emyaka nsanvu naye nga be bageraageranya emirimu gyo gya muntu yawangaala emyaka bibiri tuyina abasajja bemuwulira bano abakola ebitabo bino Ibn Kathir Ibn Hajar Nasiruddin al-Albani oyo mumanyi wa mulimbi yafudde mwaka guno myaka gino egiyise naye bw'otunuulira ebitabo bya Nasiruddin al-Albani Albania musajja mu Albania Albania esangibwa origino ye Albania basangibwa mu Yugoslavia Albania awo ludda awo obumanyi bwe yalina ebitabo bye yawandiika byeyatunulamu ebyedda n'agolola ensobi ezibirimu oyinza okulowooza nti omusajja oyo ku nsi kuno yawangalako emyaka 15 omulimu gwe yakola kigukolwa muntu okujjako awangadde emyaka egiwera 15 bano abasajja bawandiika ebitabo bino bannawawi b'owulira baafa bali myaka 3 naye ng'omulimu gwe baakola olwaleero omuntu akukola emyaka nga 12 kakati ojja kuwangala emyaka mitono emirimu gyo ng'olinga eyawangaala emyaka 23 so ebifaananyi ebiringa ebyo omuntu oluusi ayinza okukozesa obwongo bwe nayagala okugwamu amaanyi mubuuzizza ni musajja gwe ng'olina imaani osiba olwomukumeka kuba ebyokulya birina sinte naga ndi aa ti ebbanga lye namala nga sisiiba lwa mande na lwakuna nafuna obuzibu nagejja nnyo nga mpulya life eyo sijagala nentandikwa okusiiba nabbi yagamba suumu tasihu musibe mufune obuki omuntu bw'ali ennyo atuuka okgejja ng'ente enzungu enkoko enzungu embizzi enzungu n'omusanga omuntu ng'avudde mu fomula y'omuki y'obuntu afuuka ekintuntu gyolaba ebyana by'abagaga n'okutambula kimulema kiringa ekikoko ekiki olw'okukola ki nabbi yatuwa nga okusiiba okwo kulina engeri gyekutukola ki shapinga mu mbeera ey'obulamu osanga omuntu nga enkota eno waliyo ebigodo ebiseera nga biringa 1, 2, 3 eno alinayo akananka lyakatuttwa nga kasente olubuto nga lwa sente ensikya wano ba MP basibira ettaayiwa wanona nga wajjudde talina mirembe bwakyuka eno alina bisepulingi emabiga eno mu mayuuga era yonna wajjudde olubuto olujjudde alina emirembe oyo yagandi aa obulamu saabusiima nenzira ku nkola y'omubaka asobole okukola ki kukola saavisi mu mubiri ekintu ekyo mpulidde nga kinkutteko nga oba oliawo n'omulala ayinza ekikoppa tugenda kusoma essuula eno allah subhanahu wataala bisimillahi rrahmani rrahim tugirabye nti suula nkulu nabbi yagisomanga nnyo ku suratu lfajir nagattako ni hal ata ala linsani hinu min addahar nga bwe tusomye hadisi yomugitegedde katutandike essuula yaffe tusaba allah atuteeremu obulungi alif lam mim ezo twagamba nti allahu alam bimuradihi allah yasinga okumanya ekiruubirirwa ki ezo yazisirisa yazesigaliza naye nga ziteeka okuba zirimu amakulu ye allah yagamba nti muzikkirize nga bwe ziri tanzilu lkitaabi allah yoyo eyassa ekitabo kino ekitabo kyaffe kyakka buki tekyakolebwa ku nsi kuno ng'ebyaffe muleke ebirowoozo mukole ssemateeka nedda ono ssemateeka yakka busi ani yamussa inna anzalnaahu fi lailati alqadir ne bagitubuulira Qur'an yakka mu kiro kituvaamu ekya lailatul qadir gw'osuubira ekitabo ekisa okuva eri allah okubaamu ensobi buli walabanga Qur'ani nga tekwataganye na bwongo obwo, obulema buba kuki? Buba ku bwongo. Buli walabanga obwongo bwonga bwagala okusika Qur'ani ekolenga bw'olowooza, tujja kukisobola. Kitabu kyakka nga Allah akisizza, teyatuwa chance kwekolera semateeka, kitusobola. Naga no, semateeka wange kake buki busi. Subhanallah, ikitegeeza nti kitabu kya Allah tekirimu nkeka yonna. Buli kyeyateeka wano kyekiteeka okuba ekituufu, ekyawukana n'ekya wano kikyamu. Bulijjo mbagamba wano ebakubira ekifaananyi kyomubbi baatulagira kumukola ki? Poliisi zino zonna zaali wadde sizikola mu wabye nabbye mbansaba kunsonyiwa tugenda imaamu akuggyeko omukolo ku asiri bwe bakutemako magaribi ogisaalira kawuwo obutaba na mukono kigaana kuzaala baana bo, omukono gwe guzaala lwaki bwe kusibira obwiriri myezi munaana omukyala aba tafuniddemu olubuto nga tagenda kuzaala, owomukono kumutazaala gandi wai sikulanga. Kati nno bangambye okumanya shariya wanejja kujja lwa mpaka nti kasita okola akisidenti ng'oli wa booda abasawo beetamiddwa aba booda, ekyo kiri mutafakun alaihi. Gweolukutuusa eri nti owange akabenje okafunidde kuki ndi nvuga booda, baleeta kabazzi ne bakola ki? Ne bakuggyako okugulu babakooye kati genda osambise ku muguno oddayo. Ogwo ka booda okuvaamu bukinga ogenda kulunda nnyaanya yemunagombo bwe bakola. Era pikipiki bwe kuba nga bantu bavuga booda gaba owa booda yantomedde ne kasaka oli wa booda nti ye akabazzi bajja nako nga baana ababazzi twakoowa. Olowooza batemako amagulu bafa? Kati Allah bava kuggyako omukono ofa, eyo shariya teyingidde. Bagyeteriddewo abasawo bakooye aba booda bakuggyako bujja kugulu naye ngaka omuntu kanonterekalekatatwakolako wadde eddayiga. Subhanallah, aba booda mu kiyigi ekyo abasawo mubabakooye mwakiwulidde ono muti mulakiwulidde kimaze emyezi munaana ebimuntu biwuyaleeri tebakyayagala kati bagenze mu shariya ate yaabwe. Ababbi baatulagira kubatema mikono bano bagaffe ababbi mubaleke mubasibe naye kaffe katwetemere baaki? Booda basawo eno sibo booda ogivuga ngo olina okugulu kumu ba musajja agaendi genda okola emirimu emirala. Allahu akbar, shariya ekaluma saba Allah batugondize baikirikuwa tanzilu lkitaabi, ekitabo kino ekyammwe kyakka busi ate bwe kimala okukka temubeeramu abalimba. La raiba fiihi, tekirimu kukalaki? Kituufu. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila, ekiri wano Allah yagamba omwenzi nga mufumbo akolebwa eki? Constitution ya fenega nedda bubukwata n'omukomusajja ojja kusasula sente meka singirukaga oli akuwana lukumi naga ne balance tompa ebigege ebi eyo la raiba fihi ng'owuli otya mu mutima gwo. Oli agambye Allah agambye nti attibwe onaga abakuwa olukaaga bibiri bibiri emirundi emeka? Ekinusu kimu ekyebitaano akuteerako naki? Gyekyebibi nagandi zizeru ekikumi kyano naye mu bwongo obwo amateeka agabiri liriwo etuufu gwe bwoba olirabye automatikali lya Allah likwatagana n'obutonde bwaffe era ogenda okiwulira ng'omusajja yatemudde omuki omusiguze bakoze Shariya muri agiwulira mu mulibiri kwentonde mu musayi. Wamusanze naki? Ni mukazuo. Nokolote muisiza mufumu. Bajoga nyo. Adaga na kocha bocha. Ola je balazu. Bali musariya mu basali mbira bagise nako. Nizikande amunanga mpadde lukaga. Boda yeka. Na huulira ngi chintu chiri iyo. Echa Allah chuulira chichi cho. Nara ibafi. Je chukwatagana obutonde bwaffe. Yava wa Qur'an tujitege de yasibwa kitabu cha jakubiri Allah tichiri munkeka mir rabbil alamin ngachibiri Allah mulizi wake ebitonde byonna tibina kitabu okujjako abantu naki na majini amajini gavunanjizwa kunabichi sallallahu alayhi wa sallam kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi ila rusul fa amanna wa lan nushrika bi rabbina ahad fa tusiram se majinni gawa information nabiti yalita chimanyi alimu wadi nakhla asar majinni gajja Allah gakanu kadi yakununa alayhi libada nikamwetu mako gauliriza nikadda yo mu makanisa nikagandia tulide kitabo aja kitabo chikuru majini kabu na njiwa kuna vile na Muhammad wa ma khalaqtu aljinna wal insa kitabo kino mi rabbil alamin kivir yani Allah mulizi w'ebitonde ebitonde byonna Allah byatonda tibitigira tibyogira entity zogira ebinyenge tibyogira gwayogira kyovulaba amajini gavunanyizibwa ku Quran n'abantu lwaki Allah yabawa okutegeera ekitabo kyo tukitegedde Allah subhanahu wa ta'ala yakozeeki Allah subhanahu wa ta'ala atubuulidde ekitabo gye kyava omuntu bw'otegeere ekintu gye kivudde lwaki asoose n'ayanjula gye kyava asobo singa omuntu ajja wano naga banna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jidda mudu alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh naga banna ngi nkola mu state house akantu ako javudde kaina che che kongera mu magezi gamu mukakuli akola mu state mukuru Museveni president wa Afrika antumiria abasiramu b'emityano ayongera okulinyisa ngiro kulinyisa kandi abadde yebasazukuka ishe chifundi javudde atanze okugira ibinini abebazizo okusiiba omuntu bwe yennyonnyolako ne mutegeera buli kyayogera kyongera okulinyisa diguli y'obwetaavu bw'okumuwuliriza naye singa omuntu abakasaawa aleeka omusala mbalubali mbalubali banne ndi musilamu njaka kuba kutimba somesa kubikala katara Ramadan mutani kokwate ngato za mwe kuba javudde mumanyiyo nebyagenda okogata nabakogera mubitebereza naam tugambye nti Allah okusoko tubulira uwaje kiva kisobola okututiriza nga tannaba kubeerako kyaleeta kituteeke mu mbeera omuntu abeere ng'ekiwandiiko kyakutte ekitabo constitution gyakutte agikwata responsibly nga tukutte ekintu kinene kyavwawa kyasibwa busibwa irabbul alamin alam zonna 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 byennyanja binyonyi bantu bisolo byewalulwa biwuka byonna ebikwatagana n'ebyokati yabituulako kiwanvu natugira muffe ebikwatagana n'abantu ebituyamba naye byonna 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 ebyo ebyennyanja ebyazadde olwaleero obwana obwazaaliddwa obunaakulwa n'obutaakule byonna ye yennannyini nsonga golya buli naye byonna alamin buli kyolaba nti kitonde yennyini kyo era yakivunaanyizibwako okusooka okubulya gyekivudde alyoka abeeko byakutegeeza ngaomaze okutegeera ani agenda okwogera ye kyagenda okwogerako kizito waki kati mu bwongo obwo kati okitadde mu positioni ki mu buzito kitegeera nti omwe kitegeera ojja kuteekayo ebirowoozo mutaddeyo ebirowoozo mutegedde ni mukama waffe yayogera singa omusajja akugamba nti nyina nazaala ti nyina abaana alhamdulillah bibiri obwongo bwo ogamba oti olimuki obaliisa otya wallayi bonna balina digiri omutinda ki oyo omutinda ki bonna abaana bibiri balina digiri okola mulimu ki ninako abaana kikumi basawo ataano balooya towulira nga buli saawa alina kyayogera ekyongera okukutiisa walillahi almathalu alala komu akafaananyi allah agambye nti abantu bonna abali mu nsi nze mbavunanyizibwako abato n'abakulu abate bootakyewuunya weewunyize owebibiri naye akugambye abato n'abakulu amerika australia africa bonna nze mbavunanyizibwako kulya kunywa bulamu okisijeni byonna yewunyisa oba teyewunyisa ate oba okyali ku olwo singa olyakugambye nti nyina ente enkumi ezi nenkoko omutwalo gumu tomutenda bugagga naye akugambye nti ente zonna n'abantu abazirimu property zaabwe tekikwewunyisa byonna byolina olwaleero buli muntu alina ku nsi kuno alinako akaapa akamulaga waakolaki era musanyufu nnyo era oli agaa nti mukampala omwe nyinamu poloti kumi allahu akbar musajja buvundu naye obwo obuvundu bw'omutenda nabwo kapoloti nyini kyapa ekinene kwe basala kyani obwapa bwammwe bwonna mubusala ku kyani mwasanga ensi yiye nemugizingiza nemunyaga bye munyaze nemwesalirako bwemwesalidde abalala abatafuna nemubaguza naye ensi yali yaffe ffenna weyagala wuzimba wamu akafaananyi singa ffenna batusengula nga victoria wonna weeri wazzeewo ki ettaka ne batugamba nti awabaddewo mazzi mugende musenge buli mulu atandika okusaza wakola ki wanuwange nakutewo wanuwange nakutewo oba tofunye nkuguza kati twasanga abatusooka ku nsi besalira ebibanja bokka nabo ani abaguza kintu kya allah bakisanga kuno ne besalira oyina aga nti nze nyina mairo wagifuna otya bweddeawo nkuyulizeeko kintu kyali kyaffe ffenna abatusooka nebakyegabanira kati ffe batuguza buki buguza naye ngaenkomero ya byonna ate tujja kugireka nyini kyapa akikole ki akyeddize ate atukomyewo nga tewakyali muntu ajjukira waali lwanyiwe nga lwanyirwe ti mityana yali luddewo ngaoyinza okubooza oli china tokyamanyi waali tawuni ye wamwe yadde ekibanja yadde enjuyo olunaku olwalibaawo okusaza empanyi ani aliba nyini kibanja kwe tulibeera wano wagundi nti tebikyakola kati titaka lyaffe ffenna gwe tambula butambuzi tekuli dduuka tekuli kulya kikuli bagenda kutubala mirimu tuli ku kisaawe empanyi nyiniza zikuddeko ayagalako ettaka ddala ye Allah rabbul alamin yeddiza ebibye. Allah atugambye nti nno amnandiki abantu nkata bwobasomera basigalamu akakunkuna. Ayogera n'abawarabu b'ebiseera biri, abawarabu b'obudde obwo okubategeeza nti Allah ali omu n'ekitabo kyapa wa Allah n'olwaleero mulimu nno abatali bawarabu abatakikakasa nti Allah yassa kisse. Allah ayogera ba n'ekitabo nakissa bussa nesuura namba inna anzalnahu fi laylatil qadr nganeneyenedda kyakka kitya abamu mukyalimu akantu kubamu ekitabo mukimanyi kale kikasu ate kale kikki obwongo bwammwe bulinaki wasiwasi ni Allah wawinza lababwaddira nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tamanyi kuwandiika ekyo yakikola mu bugenderevu n'amumwa ngolowooza nabbi yali omusiri nnyo obutayika kuwandiika nga gwomanyi n'okwandiika erinnya lyo ono muyizi wange yali akwata nnyo mu ssomero naye yali mukiru namukubanga eka nno nenyo mwesomesa allamahu shadidu lquwa dhu miratin shadidu lquwa namugamba nti ala tuhariku bihi lisanaka litaajala bi inna alaina fitujja okukuŋŋaanya topapa bintu bya Allah yamusomesa. Allah asomesa yes waallama adama al asma yasomesa adamu adamu n'akwatirawo nga memory eri free byonna bw'amala omusomesa namufula ticha omaze nkutte nti nkutte katugenda kusomesa ni yallah ndi tayari ne bagamba bamalayika abange nti ambiuni bi asmai haula mumbulira amannya g'ebintu ne bamugamba la ilma lana tetulina ilimu ffe ila maallamtana kujja nga otuyigiriza okukwata tusobola aga nti o adamu ambiuhum bi asmai mutandika okubasomesa falama baahum bagamba tya Quran yaba Allah kusomesa asomesa adamu adamu abasomesa malayika lwaki Allah teyasomeseza bamalayika n'agamba adamu gwegwe ngenda okusomesa ate gwe osomese baani ticha n'omuyizi ani aba asinga aga malayika mukuŋŋaanye mwenda mujje mugenda mu class kyensoma kyo muddamu ekitiibwa kya muzeeyi n'abasomesa agandi Allah oli wakigalo nnyo wali oga kutonda adamu netugandi otonda waaki kati ate afuse ticha abaana balina akayimba nti ba ticha be basooka okukola ki abaana netukola ki kitegeeza ki titicha abawaaki ye mumanyi akayimba ku kikategeze mwena mwakayimbako naye fe abatera okubeera mu baana abantu lwaki ba ticha be basooka kuba ku ssaawa y'okufuluma obwana buba bukooye buba kuba gaasi mungi nga ticha tajja kumusooka kati kooye katukansa okenze enfulume abaana mugoberere mulimu amakulu ag'omunda baticha basooka temusooka baticha nemuleeta obuzibu ebyo natwabiyimba nga tuliwatu Allah abuuza abantu b'osomesa Quran ab'emityana tebafaanananga abawarabu b'e Makka abawarabu b'e Makka babasomera ekitabo kyo tebakikkiririzaawo naye nga beekugambye nti Muhammadi baali bamumanyi teyasoma ate n'abantu baalimu si bayivu nabiyul ummi tamanyi kuwandiika tamanyi kusoma ekyo kyali kyamagero Allah yakikola asobole okuziyiza buli mbeera eyalikoze eki yabadde aji wagaize namusomesa mwana yakusoma pitupipo nebitebe tebiriyo kakati olw'obutasoma bwannabbi ate n'afuna ekizibu ekirala abawarabu ewaabwe omuntu gwe baali bamanyi nti mugezi yabanga manyi ebitontome era basindananga ne bagabana awaadi omuntu yafunanga awaadi oluyimba lwe bwe lwayitangamu nga baluwandiika ku kaaba abamanyi okuwandiika nga balutimbako oluyimba lw'okutuuka okutimbwa ku kaaba abazze okukola hijja bonna ne balulaba baddayo bakoze eki balukutte ne lusaasaala tewali nga leediyo baziyitanga al muallaqat ebitimbiddwa ku kaaba ng'oyo ye yabadde wa kitalo era nga ne mu butale mutera okulaba abasajja abalina endongo bakadongokamu nga bw'osasula akolaki akuyimbiramu n'abawalabu baakikolanga baagendanga mu butale obw'amaanyi obw'omubuulo obw'amaanyi bali batunda byakulya bano byakunywa bano ngoye wali music sasula omwana ngaakuteeramu ekitontome ekitontome nogamba kinziriremu nange enku ebbiri zange nga bwe weebali abavudde ejindi abavudde ejindi nga bo bazze obusuubuzi bwabwe byaki byennyini kati muhammadi aleeta ekizibu ekyokubiri n'ebitontome takola ki kakali abawarabu bano muhammadi saa sallama bw'aleeta qur'ani baatabulwa ebigambo bye si bitontome ate byagala okwefaananyizamu ki ate mubamanyi ebitontome muhammadi takola ki kyamanyiddwamu ti mubayimbi muhammadi wantomanyiddwa naye olwokuba nti ebitontome birina entunnunsi n'omudigido mwana tu ne qur'ani ngerimu omuki nekibatabula shamsi wadhuhaha kamari zatalaha jajalaha mukalimu omudigido nate si kitontome kuba ekitontome kirina engeri gyokisontera nga kigenda kikola ki agwa yalayira ekimuggulu nibatuuka nona omuto nizenyina ayagatolikukwera yagala okugendamubwe ate allah nagaa nedda ssebo wama allamnaho owaffe teyetwamuyigirize talina kitontome kyakola ki wama yambagilahu era tali mu sayizi yebyo si bitontome bino kale weba si bitontome kiki qur'ani eno yabatawanya nyo nebatuuka allah natuuka okuga amnandiki yaquluuna batuuse okulowooza ne bagamba iftarahu bigambo byabuferaiya binyiri nombe yabe teyasoma kyamanyi bitontome ate bigambo byayogera birala nnyo bikulu naye alabika ayiya biyiri bino ebintu amadi amanyi okuyiya amanyi muyiya mupanzi allah naga bal nedda si bufere huwa alhaqu byayogera gekaki tetumanyi bakatonda bisatu mukaaka ate nagambye kulu huwa allahu ago mazima nti ge mazima omanyi buli muntu yanoonya mu nsi wano amawanga gonna abaganda n'abatali baganda banoonya katonda yaani wallahi ne bamubula ne babutabutana masita bwamala leero angolodde nagamba seeka abaganda bwe baali banoonya katonda bamunoonya bwe bati bagamba guru guru yaani ye allah abaganda mwemwe guru yaani babisomesanga nedda ayikagayo twakimala guru oyo yazaala nambi naani kayikuzi ne walumbe baana baani masita oyo asomesa luganda musekendule anga bamanyi ebintu byakwe yazaala nambi guru allah yazaala bameka nambi uli obufere buli mu buganda ne kayikuzi naani ne walumbe astagfirullah namwe abasiraamu mubikiriza bwe mutyo agisaaka kya allah bakadde bo batugambye guru ye allah banoonya allah obutonde bubanoonyesa allah azadde nambi mwanyina kayikuuzi uli amanya amakambo ne walumbe batambuliranga mukyokujja ku nsi musoke olira obufere bajjira mu musoko oyo ne bagwa kuno ye netiwaaka bwabateerawo omusoke ne bajja bamala okutuuka namugjawo nkya baddayo nabobwo naye twabanenya banoonya allah tewali kitabo tewali kiki
obwongo babu nambi wajja kuno asangako kintu yavaawa
mataaba kintu yava mumataaba mataaba tuli luddawo mbaali
muli bembaali
ani kwatu jajjamu avudde mataaba jajjamu mane gyabeera gyobeera bajja kuno bagisumu bajja kuno naagira ki naawasaani
kintu ali kuno ku duniya alaba akawala ka Allah oba abantu bedda baani batya
naye tobaneja baafiira ku ebyo akawala ka Allah kazze ku nsi kintu akalabye kintu ali kuno alya busa n'enteeye ente yavaawa baulama tebaajibuna jajja ninti
alya busa awasa akawala ka Allah.
Kati tubuuza mu luganda olutuufu bw'oba otambulamu ng'omugamu kintu ayita atya Allah size zaalawe agifaaka oyira ekigambo ekyo kintu sezaalawaani agirayatiddaaa twali fi dalalin Allah agaa obwo bubuze ate mubin olusaida baidi obwewala sibwawala nnyo bannange. Kakati mujjukire sitori walumbe mukodomi wanu timumanyi bya Buganda mukodomi wanu
amuwoowesa mwannyinaani muwala waani
oli obufere kati walumbe adduka yakoma wa weyali adduka emisinde ali awo
kati namwe abasiramu
agisahaka bakadde bo ye tauhidi eyaliwo ali awo walumbe wekwese waava n'agenda emakka natab emakka
namwe
mwebaza obusiraamu ate waliwo ababikkiriza abatatuula wano ababikkiririza ddala nti bwe byali bwogenda okubyogerako naga nti bajjajjaffe balina abaganda ayina baganya okweteekawo nti baali bategeera nnyo abazungu batusanga tulina ebyaffe ebyo kati abantu bebatyo bebayiya Allah Allah n'amanya nti bano tebajja kuntegeera okujjako nga mbabuulidde kikyendi nina kulonda muntu abatuuseeko meseji abagambe kul bagambe agambe baana baana abatagalira mu kintu nambi ani kayikuzi ti huwa llahu allahu lam yalid abo bemulowooza bannambi kayikuza ani no teyazaala walam yulad walam yakun lahu
na buli kyemulowooza nti kyafaanana akigobye
abaganda baali tebavaamu bu
kati omuganda yali ayina obutabo bwe nga abutunda nga bweyesira baase gavumenti bumugulako
ayinza okukkiriza bino bijjewo ki bizinesi ye ayina kukola ki obaali omukwano gwange gemba nyumiriza kati muyita sheikh yahya ekyabanja hajikaguwa mulaba omugenyi omukulu atera nnyo okumbuuza ebibuuzo awuliza nnyo Quran ambuuza ekibuuzo kyembagamba ekyasoose
nangamba ku tivi wabaddeko
omanyi emisomo gyaye bagiwulira nnyo nga girimu kagambo tivi kuba tivi nze nkiwa lesoni era ku ssaawa nnyo tuyinza kukuba simu nondaba mba nsoma nsomera ku tivi mba mulaba ku tivi wabaddeko nti nabaddeko walaba ejjamiiru mukulu tinnamulabi waizeemu ki nti nsomesa naga nayizeemu ekigambo shiriki ate yatunudde nikyo yakiize nagamba jjamiiru mukulu yabadde omuntu ogwo nga bamusibye enjegere ku magulu n'emikono
na yenga ina abamaje omuntu kubasire mikono na maguru omusubira kukuba musirikale ki kwabadeka kwadeka aba police bameka mwabirabi ba komando ba omuntu ogu abayitirivu ne mundu empitirivu ngomuntu musibe lwaki nanga nti omusango ogukyasinze okuba omubi kusalimbira mu buyinza bwa pulezidenti yakulimbira ekibinja nga ayagala kuyingira muki kujjawo obuyinza ateekewo buki naŋŋamba nti ne Allah bw'afaanana buli agezaako okusalimbira mu buyinza bwe n'akola shiriki shiriki pulezidenti tajyagala mu gavumenti ye ne Allah tayagala shiriki yagamba nti ngisonyiwa byonna byonna naye inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wayagfiru maduna dhalika imayesa alijja nga yali anjekera anzijeko obuyinza bwange bwetatawananga wakiri ndisonyiwa buno bwenzi kubba kutta ebyo temuli obunjiweeri naye shiriki ne Lukumani yagamba omwana we inna shirika la zulmun buli azamaanyi bunene ne olaba comparison eri neeno shiriki teryajagala n'abafuzi tebakola ki firawo bwe yasalimbira mu buyinza bwa Allah yawunzika ati nakati bakyamunyumyako ng'ekimusibya muno yasinga muno obungi muyigireko muleke okusalimbira mu buki buyinza bwa kakati abasajja bano bagamba Allah bagamba Muhammad byayogera si nyimba nebatoka mugamba Muhammad watuuse mulogo enyimba Allah zimugobyeko nti ebigambo byayogera teryayinza kubyoga kubanga abalogo abo balina siyasa abalokole mubawulira imani erinnye Muhammad watuuse mulogo abamu kyebagamba ebigambo by'omusajja bitegeerekeka si muki simulogo bagamba alabika mulalu byonna bye bamugamba Allah abikola ki wama sahibukum bimajunun Muhammad mukwano gwammwe muwangadde naye endowooza yamwe nti mulalu nkigoba si mulalu wama allamnahu shira tetwamuyigiriza ki wala bikauli kahinin si bigambo byabalaguzi buli kyebagezako okuteekawo Allah n'akigoba nayimirizawo kino bal huwa alhaqu Muhammad galesingaki gagenda kutusuza ebintu bingi ddala bingi bigenda kufa agajewa teyasoma min rabbika amazima agajewa iwa Allah eyakukola Allah agamuwadde lwaki azze n'ebintu ebyo litunzira kauman azara bulezi atiise awuninga abantu ma atahum min nadhirin tebafunanga mutiisa bakyali ku bya kintu nenambi aita musuke tebafunanga basomera bino azabi bambuleko abambulule ebyo mubisuule tebafunanga kabagambako min kabli kuluberebirie nga gwe tonajja tewabaddeewo abakomako ajja abalabule laallahum yahtadun basobole okukolaki ebibaddeko si buluŋŋamu abadda bwetubisomye muwuliddemu obuluŋŋamu zakariya mwana wattu n'abanyolo balina ebyabwe era bwe bityo sitaani yajja ebaguza n'abakonjo n'abakibonna ebitali Qur'ani buli bantu baanonya Katonda ne bafuna obufere bwabwe abasajja abaganda abedda baatuula n'abanankoli n'abaki ne bayiiya Katonda yaliwa abamu baagana okugamba nti Katonda nno mbabuulire anaaba oyo atambula
afuuse enjuba nibasinza njuba abalala mwezi abalala nsozi abalala busaka mwalabye ku TV omukyali yabadde n'ettimba era abantu bangi nabadde ne mukazi wange ku TV nga ffenna tutidde omanyi abantu bakidde imaani nga ziri nnyonyo babatunulayo bati ng'akasolo akalengedde ensolo egenda okukalya ekifaananyi kyabadde kyantiisa mukazi alina ettimba amuzanyisa nagamba ono mwana wange babadde bamumutwalako abookukyalo beekubidde enduu nti omukazi oyo alina ttimba ng'omwali tabuka naali abaana baffe kati bali abakola ku yebisolo bwe bazze omutwala nabo tebamututte bamumulekedde olwoza tebamatidde mwana we kati mukazi wawe kebamugaana naye obufero obulabye naye naawe oyo si mwana we gwetomulaye bwamulezi ebyo tukayalira ddaako tekatuleteamuz amuzaala kati gwetomulaye mutamulezi tola bwamuzanyisa ne mukazi wange akoze eki bamufeza ayingidde omukazi yazadde ettimba omutimba naave naakomeeri nemubuuza nze nyumirwa nnyo ebisolo ku ttivi nemubuuza gwe tulaba abazungu bwe bebaka ku ggoonya n'empologoma nebaziweeweeta baba bazizadde awo nayagala ate okubuuka kuba nayeatenaye ate yanaddayo nawulira n'omulala yamuzaala ku kyalo ku kuliko kwaffe yamuzaala nemugaana ali luddawa mbw abeera naye eyo akagambo eyo okagendereranga bw'otukayo tekoma omugaa nti eyo tugendeyo bwe mutukano nti ali eyo mukoma tanzania akati emidiatire bamaze okujyawo ettimba ne baleeta omusawo omuzungu yayogedde atya yayogedde omuzungu nagaa nti mumukkirize kali n'abazungu baana bali bajjajjamu kati kale tukkiriza ttimba azaala omuntu basawo ku tekinologi kiwanki gwogera mudwali wali nozala ne bataleeta bannamawulire babukedde nga bamala gakudakuba ebintu ne batatukubira ttimba oyo naye nkakasa abantu abasinga obungi bakkiriza nti omukazi yazadde ttimba bali mu ggulu eri ewa nadduli nadduli yagaye nti obuyumba bwonna mubwoce bagenza okukeberanga emirambo giri mu buddeeya ngaegyali wange wamwe egiri kinvunikidde balina kinvunikidde waabwe eri kijja kwogera kinvunikidde naye mumumanyi basinza bali ewaggulu banoonya allah ababuze eno wansi avudde bagenze ku lusozi allah agambye laallahum yahtadun abantu basobole okulungama obulungama buli luddawa wano atali mu qur'ani ng'ali ku byabajjajja ali ku bufero obugukoze eki byonna seetingi bamuzeeyi baffe gye baseetinga bufero naye siba okugamba abantu bajjajjaffe nti bannange n'ogenda mu bulange n'okola khutuba noga bisimillahi rrahmani rrahimu obufero obuli mu bulange muno ovaayo ovaayo haji ishaq subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik